zamzukwana, ay zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana.
Awe, we ma, sashaya kamnandi, kanti usenzani DJ, yo, sashaya kamnandi.